Coast Instrumentals.
See ya, man. Yeah, man. There's a thing, okay, yeah.
So data, nukta juu ya madakika. Daktari kuwatibu nanyi mkatibika. Kutingiza ulimi sauti kusikika. Kalamu kwa karatasi miyo kuandika. Kufuatae mistari kishairi ndani ya bari. Daktari Bakari kuwatibu wagonjwa misumari. Gari la kifahari ndani yake mochari. Tayari iwe tayari kuogelea kwa hii bahari. Kondoo kuuliwa kwa kumeza dola jirani. Koto kushtakiwa kwa kokota kokote la mwami. Choo kunukia hadi kokutamani. Kio kupatia jogo yu mashakari. Uzeni kula chumbi, ujana ni kula mbaskari. Kwa mzee ni mvi, kwa kijana kuna nini. Sasa 77 ndiyo hesabu za kuni. Moto utatoka wapi na hamna kiberiti. Taweza mbwa kukalia mkia wake. Taweza bin Adam kukalia shida za mwenzake. Kama ukubwa ni mwili atungehitaji ubongo. Nani kakurefusha na juzi kwa kwenye mgongo. Hustla is the name to be used. Gangsta is the name to for being rude. Master is the name for that dude. He got all of you speed to correct mood. Nikki feel wanna hack, Nikki speed wanna pack, Nikki eat wanna sup, Nikki sit wanna clap. Again and again and again and again. No pain, no gain is the way to the fame. Life is what taught me how to be real. Real with the real skill to get me my meal. My work is in my bread, deal to explain how I feel. Never hate a person who have a thought to kill. Gaza doesn't give you a permit to call people. What I have is me, mine and my own death. But still can't go around beating my chest. Cause I know in life I'm a lana in the best. What you think and speak is what you really are. If you're determined, you'll be very far. I'm in a dream of own station, not a single car. If you're less spelling my name, then ain't that good enough.
Siphon, siphon, man. K-Mil, K-Street, you know what I do. Oh, say now, say now.